Wifi bro.
Thank you for showing up
Thank you,
over
thank
and
you.
over again.
Thank you, Nick. Thank you, Yegon. Pleasure. It's a pleasure to be here. I'm happy you invited me, bro. Niambie maze,
Welcome.
uliniambia unataka kuongea story fulani ya usanii ni nini?
Yeah.
What's the plan, my guy?
I have a question before we get into that.
Okay, tell me. Ask.
Yeah. So, why do you keep showing up for these things?
Which
Like,
things,
yeah,
bro? Which
what,
things?
like podcast ideas, ciphers and video shoots, like, why?
It's because I love music, yo, bro. I'm a fan of the art form. I've been like a rapper. I've been a fan of rap music and hip hop music since I was like 10, 7 years old.
Now, let's go back to the topic you are now introducing, which is the time when you appeared in one of my videos. Tulikuwa kwa Joe Mills, who's one of your producers, one of our mutual friends.
Also a talented rapper.
Like one of the heavy hitters in the game, we have to say. Is a mover and a shaker, I would say.
I hear you, bro. I agree. I concur.
Yeah. So, there was a Madari festival event.
Baby.
Finyo, please, tokea.
Bana,
uongeleshwa siku siku Madari festival because it's a good thing, yani, for the community.
Nimekosana na jirani.
Every rapper who steps up to the mic for that freestyle session performed.
Kuna ule
every rapper
flani,
performed.
Now, there was a lot of great people. However, there was one guy manali stand out your day. Unakumbuka that guy? He hype up the crowd. Adi watoi walikuwa na dance up wevo.
Oh, yeah, I remember the time that...
Adi, niko na video, adi wa watoi waki dance, umse yaki rap.
Expect the first person you ask akufungulie mlango. You go out there, do your art, toa ngoma leo, atakaya take a month, toa ngoma nyingine, fanya project nyingine, ukipata na watu kwa streets, jipromote, you never know ile siku ita connect. Like Madare Art Festival, bro. That day, this guy called me, akani show, two weeks before the show, akaniambia kuna show inakam. Utakuwa ready, mimi nikamwambia nipigie tu the day before ama some days before. Akafanya hivyo na nika pull up. Zero bob, ama niaje bro?
Zero
bob, bro.
I wasn't aware.
Zero bob, uzuri ni Simba alitoka mtaani ningeza kutembea. Saa kufika, tukafika kwa studio, tukatoka studio kwa Joe Mills, venye alikutajia heavy hitter, tuna grow na yeye.
Mills anachochatia yuko Isaya. Wewe, feature from the cops, bruh.
Nini, unaficha nini, bada?
Feature from the police, man. Don't nini, tell the popo.
What are you hiding, bada?
Anasaiti ya Madari Festival.
Eh, si. Kwa nini unatafutwa, bada?
Si ni maseleb, bro. Ama ni aje Kanye. Ama ni aje Mills.
Mina wanika juu maselebo nafaa kuanikwa bana. Ama
maselebo nafaa heshimiwe.
What do you mean?
Maze. Heshimu maselebo maze, wanakupatia stuff for free, bro. Na alafu hiyo time unakaribia nikiongea ni
celeb
speech.
Celeb gani anapenda stuff for free?
Celebrate.
Tumetoa ngoma ita na like, unafaa ucheck your story.
Hizo ngoma zenye Zutrend Radio.
Kule serepretere.
By the time inafanga radio, si watu huko wameziunleash for free. Kana like yetu yenye inaenda kufika radio very soon,
Link Spotify iko somewhere.
One time na tunajenga vitu na tunaaminia our own hustles from the ground up ama ni algebra. Kijo Mills, heavy hitting out here.
Heavy hitting.
Reason nimetokea hapa ni kushopia strength yake. Strength yake big time ni the Marco business. Sharp. Yeah. Marketing minded. Trust me maze. Sure, ameni link nazo. Marada amenipeleka nazo. Si kila time utapata na Arif ati mlimit mkiwa high school. Alafu.
Oh, by the way, tulikuwa high school moja, Mangu high school.
That's
actually how our story started. That's how we knew each other.
Maze.
Alafu nikakuja. So, nikajipata Nairobi somehow after high school. And then
na bahati tukapatana
during kwa street tu tukapatana.
Kuna yeye tukipitana ile tu ni aje fit. Juzi nimepatana na mmoja tuliclear naye 2014. Tukagotea tukaswitch numbers, nimekuja kujua ako Air Force sai. Akajua nimekam kwa rap. Unajua vile alisikia nimekuwa rap akasema aje. Bra na kumbuka kiperform hadi funky. I was like,
And
just like that, first podcast ended. And thank you for watching until the end. Thank you, Triple N, for showing up. Great stuff. See you on the next one.